Do you on the beat, boy?
Yes. Straight from Chipotayan. James Kelly. Alongside J1.
Chifu Simbo ya Kenny Nodo. Chefu Simbo ya Kenny Bodo. Kelo Simbo ya Kenny Boko. Boko, Boko, Boko. Shake your Boko. Shake your Boko. Make it easy for your Boko.
Vina mpaka tomorrow.
Osa yopa vina mwana. Osa yopa kodanga nana.
Ndipo iliko iliko all night. Keza otunta all night.
Mora Senegola wa mahala mwana.
You got to twick, 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 twick.
Chifu Simbo ya Kenny Nodo. Chefu Simbo ya Kenny Bodo. Kelo Simbo ya Kenny Boko, Boko, Boko. Shake your Boko. Shake your moko. Make it easy for your moko. Shake your moko. Moko. Moko moko.
Osa chitanzoni dorino. Fula molo wavala gamini. Tigwese dola. Nine bigi paya na fula. Show your potential sayopa baby gwendeza. Bika reja simbuyo yako mami sendeza. Show them your move utiye mami iwe sendeza. Kati gwende, 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 gwende. Potential musiketi ndiye sembo. Bigi paya cash ndiye sembo. Yasala ni mashododo ndiye nyimbo. Straight from Chipata iwe ndiye simbo.
Chifu Simbo ya Kenny Dodo. Chefu Simbo ya Kenny Bodo. Kelo Simbo ya Kenny Boko. Boko, Boko. Shake your Boko. Shake your Boko. Make it easy for your Boko. Shake your Boko. Boko, Boko, Boko.
Alaka zinga onga unimwe. Bari wonse niwe unasala.
Ah baby go down. Hila njize kumasha go down.
Niwe unasala po baby penda. Baby choka. Potensha musiketi yako mami ndiye
Simbo, Simbo we.
Mashoria.
Chifu Simbo ya Kenny Dodo. Chefu Simbo ya Kenny Bodo. Kelo Simbo ya Kenny Boko, Boko, Boko. Shake your Boko.
Baby wanja bade. Izungulu se mongo dede mama de. Kelo wanja bade. Wanja bade. Go low. Do it nice and slow.
Chifu Simbo ya Kenny Dodo. Chefu Simbo ya Kenny Bodo. Kelo Simbo ya Kenny Boko, Boko, Boko. Shake your Boko. Shake your Boko. Make it easy for your Boko.
You know we spread from Chipatayana with my boy J1.
Chipata boy, yeah, yeah. Chipata boy, yeah, yeah. Yeah, yeah.
My DJ knows in the corner.